K the Great. Kiyama in the house.
Yeah, kabla to die. Kama iko kitu nataka siuseme. Watu wakishikanga mkwanza na change. So nikiemoka itabidi welewe. Siati nkumbaye ni vile ambition pekendo najua. Kufika huku niko tosheke. I'm sure ineza make sense kwa ama mwere. Maybe that's why kupata mwingine kama mimi utangoja milele. Nani ndo kichwa na nani mkia? Wanani angalia na mino na mbele. Neza retire. Nisha kupea my memories. Nisha tawala kila category. Na nisha make enough hapa kuone wagere. Kabla to die. Kitu nataka suseme. Kitu nataka supewe. Kitu nataka sutry. Try. Kabla to die. Kitu nataka suseme. Kitu nataka supewe. Yeah. Kani bazo na die na kujenga. Jazzy number ni one na bado nkondani na chenga. Ndiacha kupiganga roundi na pienga. Nafunga window za gari na kienga. Mnajua nimekuanga ndenga. Hata kabla enzi za masi di change. Nkiacha ata kesho watani remember. Unasikiza professor wow. Kasho itaja ita depend na kabado tunakupenda. Kasa loiko yo weekend na uko watu sikuka kwa jam. Ni mitu nachagua kurap. Trust me commercial hits ni nazo kwa chamber. Na kam kupandisha matempa. Na ma R&B unaenda kujam. Jam kabla to die. Kitu nataka suseme. Kitu nataka supewe. Kitu nataka sutry. Try kabla to die. Kitu nataka suseme. Kitu nataka supewe. Kitu nataka sutry. Try.